ibishoboye men kandi no gukiza kose biri mu maraga zayo usanika wa icyo icyo shuti oya amani eva kubutunzi ufite mwibutine icyo ifuza nuko kwayicira bugufi kuko ari ifite byose mu biganza byayo amani yemeye guca bugufi muri we amanuka muri yorodani kwiyuhagira yiyuhagiye inshuro zirindwi ompo zirindwi gusa avamo akize burundi mana yacu ihimbaze yarahiye Shura zirindwi, ompo zirindwi gusa Avamo akize burundi mana yacu ihimbazwe Yarahiye, ona indi mana zaramya Na mana ati zaramya imana ya Isirayeli
Zeburundi